again.
Alexis is on the beat.
Say last 2, 5, 4.
Asante kwa pendo, chakula na chakula lia, wewe ni upendo,
yeah.
Nasidi ya mekubali.
Asante kwa pendo, chakula na chakula lia, wewe ni upendo, nasidi ya mekubali.
Tukikosea tufinya finya finya nge, tukipotea turekereke bishane, tukiropoa tufunga funga funga nge, tukinyanyaswa tupiga pigania nge, pigania nge, pigania nge, pigania nge, pigania
nge. Oh, nakupenda bana jo, zile ngoro umenitoa kwa maisha yangu sitaki hata do. Wendo dadio yo, nakupenda bana jo. Zile ngoro umenitoa kwa maisha yangu sitaki hata do. Wendo dadio yo.
Nani alisema wagenge wezi piga njili fike? Nani nani alisema injili dunia kipeke yake? Kwa tawaya, nengangi tajita wabita nduing nduing nduing. Kwa tawaya, nengangi tajita wabita nduing
nduing. Tukikosea, tufinya finya finya nge, tukipotea, tureke reke bishane, tukiropoa, tufunga funga funga nge, tukinyanyaswa, tupika pika niya nge, pika niya nge, pika niya nge.
Niko haichi ya neno, wala haichi ya neno. Niko haichi ya neno, wala haichi ya neno. Niko haichi ya neno, wala haichi ya neno. Niko haichi ya neno, wala haichi ya neno.
Mighty name, eh? Ita die, ita die, ita die. Go tanga ya ide. Ni Messiah, ni Messiah, ni Messiah.
Funga funga nge, tukinyanyaswa, tupiga piga niyange.
Giddy Vibes.